Το 11.
Yeah. Yeah. It's Platinum Baby. Ah. And I love that beat, by the way.
Okay.
Shout out to my girl, V Money. And the whole team in the house. Yeah. Yeah. A squeezy naimba lemoni tu kitambo na chana tena na nyonga gumu kama juu santana wenye sia kaza cannibus so titamio barnabas jina na heshima ka sneaker all star cannibus kwa tandane lokoma kiaskari hii big dog wande na sirani mistari kibish kamanda bado naikamia safari na chafunga mkanda nenda kapatia na bada yona ring but kumbe kengere za kuchora wapigi oto focus sana jisikia kunyora sito kawa mae weza toy weza talipo nipakavu ila na tereza, tusema fingi na poteza, skendo majungu whatever.
No, hold up, was that a freestyle?
I don't know, it was a freestyle.
Okay, of course it wasn't. No. What? No mana unaandika vizuri hivyo, cause you're a rapper. He's a rapper at heart.
Yeah?
Damn. No, that's
dope. Sikumbuki sana.
Unaswedika.
Yeah. Yeah, it's Platinum Baby. Ah, and I love that beat, by the way.
Okay.
Shout out to my girl, V Money. And our team in the house. Yeah, yeah. A squeezy naimba lemoni tu kitambo na chana tena na nyonga gumu kama juu santana wenye sia kaza cannibus so titamio barnabas jina na heshima ka sneaker all star cannibus kwa tandale lokoma kiaskari hii big dog wande na sirani mistari kibish kamanda bado naikamia safari na chafunga mkanda nenda kapatia na bada yona ring but kumbe kengere za kuchora wapigi oto focus sana jisikia kunyora sito kawa mae weza toy weza talipo nipakavu ila na tereza, tusema fingi na poteza, skendo majungu whatever.
What? No, hold up. Was that a freestyle?
I don't know, it wasn't a freestyle.
Okay, yeah, of course it wasn't. No. What? No mana unaandika vizuri hivyo, cause you're a rapper. He's a rapper at heart.
Yeah?
Damn. No, that's dope.
Sikumbuki sana.
Unasikia.